yande joni toni min tawi sappo e joyi studio kala ngu habaruji e fulfulde. Kodi jam woni e moɗon Soumana Amadou jangantan habaruji ɗiɗo e fulfulde. Hande en kalando fila ko darto ndiyan ko waɗi bonande nder wuuro Zender, en nana ɗumen ɗumen woni ko ɗum bonni toon. Nonni farjandu konna dow filla kon darto saria gaɗa do filla hono lekkoli wurto sappo lewru avril ndennene kay policier tato nangama en nana noyɓe nangguira fawar johar filla yewtere men pinnuɗo studio kala no dara filla hijjore hitande hikka toyi e noyi noyi wonde ko ɗum tawra ɗo yaade to ende makka. Noni wontiri yerno mbirumen ni ko watto hono fande ni galleji capanɗe jeego e jeetati kañum woni ko ndiyam naati e muɗum to ende Zender, ko watto himɓe kem yo e sappo e goɗɗo konna woni ko ɗum darto ndene ɗum konna hisama lewru Zender woni ko ɗum waɗi komin ɗiɗaɓa on tan kañum woni ko haala mum haala ɗo. Yerno chargent chef Bagaya haaliri o holli o wi ndene ne kaɓe gartanɓe kala ko heddi ɗum endan du nani ko a haalani fawara jonidu konda ni kañum woni ko a haalani fawara jonidu konda bandimi ta to endan o wiidu kondani yaade yessoɓe andinawan himɓe noy e noyi woni no ndiyan ɗan wari to endan Zender. Noon ni fawara joni wuuro Arlit kandu kondan keñam woni ko heɓi ndiyam laati andu kondan ƴiwonde mum arandere millimétre sappo e nayyi e feccere ɗum du kondan heƴa e maɓɓe saabu kamɓe kay ɗan ɗo ndiyam waɗniɓe bonanda laata ke jaati suudu goɗɗo wiyama saami cuuɗi goɗɗi ɗi kondan ndiyam ɗan heewi e muɗum. Seni yo kettinon nanon hono maire arandejo na mbiyen ɗiɗaɓo maire Arlit ko haalni bandi min mbiyete Ousmane Oumarou gonto enna maire o du ɗiɗaɓo du itakirani Hassan Hamani.
Ndiyele toɓe ɗe nde goji gom miɗen keɓa bonondaji Allah ne yettama ko kengan ɗum kay no yebare nder suudu ɗum ba goto tawaka ley mum no suudu yeerajo nayejo ngon o tawaka ɗon kondu saami tawine min jeeyi dow darande e ƴeewoyde o bononda min dirdini guineji tawaɗi ɗon ɗini min mbi to ba goto naatu nder duto gam ba kayru indi wawi samde. Min jetti Allah ne fawarde jom min keɓayi noddangal e cellal ngol wi e goɗɗum waɗi fa yonki ƴiwi nder Arlittigon nde goji gon aɗa andi ñamɓe no godi goɗɗum kan woni ɓe jardi ɓe koƴata siri ɓe paddo lawol to ndiyam ɗan curata gam cuuɗi maɓɓe.
Policier ɓe tatton laatiɓe yiyanoma eɓe torra janggo goto wakkati mo janggo ɓe wurtuno sappo lewru avril ko ƴaɓɓi ɗum endan kamɓe policier tatto ɓe enna ɓe nangama koɓe nangal ɓe nangana kanani kasu hitande hitande e yoɓude ceede hono fawar jondu taare millioji sappo e joyi joyi nenene ka ɗum woni ko sari o endan darni dow filla majjum jiwdo hono fande lekkoliɓe on enɗa ka haali mbiyeteɗo maître Ahmed Mamman nani ko a haalani bandimin subaka dow filla ko o yi ele oɗon saria.
Mi andina on ko kiite ɗe taƴama polisi ɓe tato ɓe faddama kasu hitani to ɓe jukkira dow gacce ɗeɓe gaɗɗe ceede laɓɗe millioniji sappo e joyi goto fuu amma hana nangaɓe ɓen yoɓata ceede ɗen gomnati on lilɗoɓe kam yoɓata ceede ɗe. Min mi famayi seni ɓe nodditi kiite ɗe to suudi kiite mawnu banno watte sayde himɓe giidi gam desol talki jareteɗi ɗon kiite ɗen ƴewtinte gonga non gacceji gon jafol mum hoya fade leydi anduni hakke ɓi adama e leydi démocratie himɓe gi'i no polisi ɓe tordiri bandimin o dow laabi calli fu hollama min kay miɗo wawa wiide kiite taƴaɗe ɗe no handi himɓe fuu andini.
Caggal hono fawara joni gattol hooreɓe mairie ji gallure ñemey nenene ka heyɓe noni naato nokku mairie ɓe ittaɓe enɗa ministre kawjiɗi nder leydi men Niger kawjiɗi nenene ka golla mairie ɓe ene mbiyeteɗo Mohamed Bazoum o sakkite kasi o dikki jungudo ɗerewol gam batte wattude ɗo konda ni hono sawaraji ɗi kam wonno pelle laatiɗi kañum woni ko ɗowtoto hono mairie ɓe enɗa gaɗa golleji muɗum en sawaraji jeegon jaɗɗo enɗa ley gallure ñemey fuu o watti ɗum kañum ɗo konda gam batte golle ɗen gaɗe ja yesso. Noni syndicat loctoro mawɓe leydi Niger kayndu konna ni no tawa e nder murtere golle ko balɗe joyi fuɗɗude hannde ñalande nde enɗa kamɓe loctoro mawɓe leydi Niger ni ɓe gona emin miccintina gomnati leydi men Niger e dow filla ko darto saɗormaji koɓe tawda eɓe ƴami noon du konna ni e duuɓi ɗi fo eɓe ƴantino ɗum kam wona dow filla ɗume kam woni dow filla jande maɓɓe nde gonɓe gaɗawa eɓe ɓeyda andal kano wonɓe gala ɓe ɓeydireɗo har filla keɓe maɓɓe Zubairu Kongeze kañum wonno fani secrétaire général syndicat maɓɓe nani ko o haalani bandimin subaka o enda.
le médecin spécialiste demande au
min loktro e mawbe min e jama he gomnati on gollida e laabi gongaaji der fi amin o gollo gomnati de ni jangowi jande hitane worre no beydante e jobdi mu de minen par bangere amin no sedi gan jande dubi nay yaade joyi kam min giata min beyda he andal amin amma beydari fuoni min gadantaaki satarma o min godi dum wadi handen dubi tatini ko min goni minen durwa ko watta hakkeji amin di dartini to gomnati on wino no modde nan min illa hitane dubbi na ide sappo joyi o wi o ewan fi o fa warande joni musolo hebaka dum wadi wakkati warde wakkati fu minen mitintina gomnati on e himbe fu fama ko fa warande joni silbere sotta
entier et que nous demandons son traitement
o wona secteur général syndical l'octroi mawbe leydi niger wakkati mo bandeme allamin wa char lamdimo do filla murtal golle mabbe noni dokkol jiyang na mbien do inne nyalande itando filla hono himbe faabatobe ndaro faabede yurmendeji le duniyaru sappo jere lewru utton ko nyalande golla dum waddi ko faande kambe enda wontende agadez be kawri be jebe kokkowi jiyang nokkuto jiyang hokkete der gallure agadez dum du kondani gam batte faabe gadda balla mabbe yaade e hono fa hande dum muyande himbeje nyawobe tawe no landu jiyang ta kebi jiyang enda gattanama fa wodi nenene kaydu ko nam bako isufu kam woni got e horejo hono federation oxfam tonde agadez nani ko halani bandira bam illu agadez
étant des humanitaires nous savons que le
do inde himbe paabobe minen andi ko rafi di jan no tawa der sadaramaaji region amin gam wakati jugon himbe gadube bonon daaji laabi henawabe gon no keppa di jam sayde koreji mabbe noddama ko dan hebe on gi'i deni idan wodi to sarusi to di jan dan hokkete be naforto e majjanni dum wadi min gaddi balla amin farfi kokkol di jan am gamin kollabi wuraka amin hana ko be goni ibe miija he amin amma deni rafi narral hebama idum mema himbe fu min goni minen andina ko himbe gala to miija don der rafi narral kay hettaaki
les civils ne sont pas des cibles en temps de conflit
non mon tri horejo sarusi kaw jido fil ko darto safari ji gattedi autorduji gam batte hisinde dum faawar jondu konnan kulan tereje bonne den dum kandu konda be kaali do fil ko be ji e lay wakkati mo gonde wena dum woni le feccer ndungu enda na mi en warde hantonde enda hon noy wonno kulan tereje enda gordo le leedi niger region war region dum waddi ko faawar joni Moussa Hassan yette fo habaruji di enda gam batte famenen ko be kaldo maji Umar Hamma firde furfulde
yerno sarusi on wiri babatti puddi no nyama awa tirdi nder region tawa e difa dum to wadi ko dum memo departementaji kewde e gure gere tawade nder regionji goddi ko be bonno jawdir ganto no don no ngada bonondaji e hore hudo nayorde furnange le lady niger wodi du ko be borsotode butali yama kamdo nder departementaji didi di region doso e tilaberium gatto savare e tintagol no jewa no e horem litereji safareji ujunaji waygu e joyi e keme jetati e chapande joyi e nai woni koresa ko wawi sawride hektaruji ujunaji la soy tati e didi e keme tati e chapande jegom e tati yade nder regionji leddi din fu
non won tri faare jondu konna ni senen jeewi har filla ko darto hono eden andi le julle laya wala ko heddi mu dun sanne sabo en nati lewru laya nenene kay ni wajibi ndare ndu konna noy wonno hono cioggu dabbaaji wodi e lumo dum waddinto endan le leedi maradi on to ete kara to endan ni hono baldi en ceede futna jeyen seedo alla e dumi alla e be bi mobilaji mawdi ngari na ngadda nenene kay baali juude le na bi endu konna mobilaji don no ko e baali don endan juuddo yarde leede yasim battide hon to endan marade to endan agada bawe baweye kany woni horejo lumo don endan nani ko halani Mohamed Mamman e de welwel makko
les deux mois qui sont passés donc vraiment
der lebbi didi bittidi di kay bali no koy amma jeddije didi ni ko ciede majji beida minen baa wiide iso wani non ciede majji amma ko waddi dun woni loreji mawdi gadde teedi no ko jadi no yara geregon subana fu loreji mawdi nayago joy he binte faade nyemey dakar en hebama ko kando waddi ada oni himbe gala no gara no handiri min anda gam job leddi waɗai non na rafi ciyede ɗo himɓe gonno boytoro non ɗum waɗi himɓe no gi'a ƴada bisaji ɗi kaden filla rantere nani an kayin ɗum fu ɗum natodiri je ni neɗɗo no hiɗi ko gasi saydi ujunaji sappo yahgo sappo ɗiɗi he bisa sakkitiɗo mom yii ko ujunaji les
sottati
fedde leydi Niger ha fila ko darto hono ndendori wetendi taekwondo kaydo waɗi jahangal sappo e jeɗɗi yaade sappo e jeenayi lewru ut ko ƴaɓɓi ɗum en toendan Ghana ɗum ɗum ɓe jeeɓi potto e fottere mawde waɗano dow fila ko darto taekwondo leydi duniyaru ko hawrito enɗan Ghana ɗum ɗum waddi fawara joni ɓiɓɓe leydi men Niger yaɓe ɓe keɓi jama ko sanne ɓe keɓi mbarjariji mawɗe ar fila ko darto tammaje kange e kalisi sanne sanne ɓe keɓi du konda ni inde lobbere on ɗum wonno ko fawara joni Suleymana Aboubacar Gamacce ɗiɗaɓo hoorejo fande taekwondo leydi Niger o halni mi subako
do skaɓe sappo e jeego jeɗɗo keɓi jamaku do jeɗɗo ɓe min keɓi joyo heɓuɓe jamaku ɗiɗo ɓe to du keɓai jalorgal fardu sukaɓe worɓe ɓen min garanana gowaɓo to sukaɓe rewɓe ɓen du min garanana mbarjariɗi no kamɓe diidi ɗuɗɗi woɗi du ɗum ɓeydanɓe seeɗa miɗo andina on ko ƴewoɓe ɓe fedde mawde ɓe kamɓen ɗiɗo gan sita min e hoore am e Issa Samsu Ibrahim min gaɗi du golle amin no woɗiri min tan suɓeteno ya jon o mi heɓi goto taw keɗo yaade yesso mi heɓa tataɓo ko yaata jon o min do manana fedde mawɗe nde leyɗe duniya nde liddamin sigila on ko min mbawi waɗoyde yaade yesso ɗo yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso ɗum du no wallan sukaɓe amin mbawa e waɗoyde fottande nde duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso nde kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
no wontira filla yewtere me en kaali haala hijjore ndennene ka ɓiɓɓe leydi Niger wonɓe ne hijjo hitaani hikka ko ɗuuɗi e muɗum en fuu keɓi jottoyke to enɗan madina caggal mum ɗu ko heew maɓɓe du ƴaɓɓe ko yettoyke fa to enɗan makka gam batte fuɗɗude hijju muɗum nde allah jaɓi naadu konna mbiyen ni dow laawol gotol ngol enɗan sigiliɓe hijjuɓe enɗan ɓe kolli wiide ke hitaani hikka ɗum yahan no hanniri ne eno wooɗiri moustapha kaadi kañum woni goto e himɓe ɓen enɗan o holli wiide fadde hijju o maɓɓede tan ɓiɓɓe leydi Niger fuu heddiɓe seeɗa heddiɓe tanka endu konna jottoyke ton enɗan o gacce de fu wala ko watta himɓe ujunaji sappo e himɓe keɓe jeeno e capanɗe jeego e ɗiɗo ka en goni ko tawa to enɗa madina nenen en kaali wiide du woɓɓe maɓɓe ƴaɓɓoyke en kettinonen ko a haalani bandiraɓe amin Rahilatou Soumana kañu e Moutari Mouhamadou
no
hehey yaago ngam no waɗa koƴol sappo e jeɗɗi himɓe jaaraɓe ko ummoyto alhajiɓe ujunaji jeetati e keme jeenayi e sappo e joyi jaaraɓe nder campanie mo max air no waɗa dow alhajiɓe ujunaji ɗiɗi e capanɗe nayi e jeɗɗi garɓe dow jaaki ko en mu'en nde lamɗo jaɓi jaaki cakitiɗɗo o mo sappo e jeetati no watte hande amma laatata ko cakitiɗo ngam ko ho no hehen hawrugo himɓe ɓe jahayi keriɓe ɓen laato kando hano vol goto jonkay ko hantorde nonni naade ni woɓɓe gonno yiɗi yaha hijjowo no wawi naata nder ɓenɗum ɗo yaago laso e nayi lewru ut ñalaane hokkaane ngam uddol to laanaji piroji madina darna kanani laso e jeetati lewru uttumo gonɗen nder mum nde ni lamɗo jaɓiɗo ngabbol arfa on no waɗte alkamisa waranje e go'o lewru utdu julɗe ɗen ɗo watta kena go'o e lewru septembre ñande mawne nde ni lamɗo jaɓi nder leydi saudiya ñalaaniɗen ɗon juulete to nden mum ni leydi nigeria e niger e saudiya ñalaane worre den kamɓe julta nde hikka mi annda so ni ɓe juulan ñalaane worre den naanoy mi annda ko ɓe joɗɗini dow fii sigilaaji garke kindu jonni sigilaaji ɗin ɗi kantay ko anndata himɓe aranɓe ɓen amma fii himɓe garɓe dow jaaki ko e mu'en garki maɓɓe no fuɗɗan joyi yaago jeetati lewru septembre alhajiɓe gadda ɓeeɗo no doman faa sigilaaji ɗin joɗɗini ñalaane faami amma ko ni jahikin saɗarma fuu woni heɓaaka nde lamɗo jaɓi garke kindo saɗarma fuu woni heɓataake
allah wan tawe ɗum waɗi honno wirani enɗan fa woɗi kedi habaru yimɓe fulfulde ni sey mbiya assalamu aleykum mbalen to jamwal